They waka, baby.
Don't
said you missed me.
Free.
I missed you more.
Don't me not like a freedom.
Kata kitambo kwenda ngambo, kwenda kusaka bingo kwa nibongo, mambo haya kuwa mambo. Tukakoma kiwanja, tukajimix kijanja, hatukugusa cocaine zaidi ganja. Na tukarudi home, tukabaki kwa wajanja. Na siogopi umri kwenda, ila napenda kali umri unavyo kwenda. Na milioni kwenye akaunti nazo ziendele kupanda, hapo ndipo swaga zangu utazipenda. Ha, kama kawa, niwaka niko sawa, tena ile kisawa sawa. Hapa ni kazi na sala sio na dawa, bonge la mzinga kitonga na mbunge hakuwawa. Yote ni kazi ya Mungu, na ndiye anayenilinda siku zote maisha yangu. Na ambaye anawambua mara zote adui zangu, wacha mimi sepe zangu. Ni mida ya kucheza golf na VIPs wenzangu. Nimefika mbali, maisha yana afadhali na nakoma nisifeli. Kiukweli hata mwenye najikubali, najenga mpaka hoteli. Toka msanii mkongwe, sasa niko mbioni kuwa mwanasiasa mkongwe. Sio kama Mugabe lakini utanita Jongwe. Kwa zaidi ya miaka 22, TV na magazeti miliko kwenye habari. Na sio tu habari, bali ni sosi ya habari. Na bado sio ni hatari kuchili vijueli na masela, lakini napenda stories za mitikazi ya mahela, mishilingi na midola. Ndo definition ya economic freedom. Maisha ya badilike yawe matamu, sio kila siku magumu. Kila mtu anataka freedom, wapo anataka freedom ya kula ndumu, na siwezi kuwa na umu.
Nataka freedom.
Sincere, if you don't know me, just don't talk about me. I don't lose, I either win or land, nigga. Yeah. Just wanna be successful. You know what I'm saying? Mr. Two, Sugu, Bea Moja. Yeah, Bea baby. Bea.